download kupitia smokemziki.com.
Sifi, sifire, sifi, sifire, sifi, sifire, sifi, sifire. Mnabaga wananyanga, mchote nyayo za michanga, mpeleke kwa waganga, mnifukie mmepanga, kama Mungu akupenda. Sifire, sifi, sifire, bure mnajichosha. Sifire, sifi, sifire, sifire, sifi, sifire.
Kibaya Studio.
Smokemziki.com.